ckmusicpromos.com.
Mpendere unjikatishe. Whoa, 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 whoa. Please love.
Should I do? Yeah. Tangala my ezini ziva tidi bemwana. Baby ni kwile mumanja you. Oh, oh, oh. Na chichete kelo. Kizangala nai. Vela iwe.
Unjikatishe. Baby twenefe. Unjikatishe. Niziva vena bakuse katili bemwana. Unjikatishe. Ay. Unjikatishe. Baby twenefe. Unjikatishe.
Bempelo yangani ya kutitisa kazo ndani. Ndaba palie mwana. No baby. Bempelo yangani ya kutitisa kisungani. Olo palie chuma. That's the way to go. Mlungu ndia natipangila destiny. Uloga kame ni time that you waste for me. Umani sungila mutima wanga cause I know that you my baby. Baby, jikatilile my baby for you. Baby, ah baby, jikatilile my baby for you.
Unjikatishe, baby twendefe, unjikatishe. Niziba vena bakuse katilipe mwana. Unjikatishe, aye. Unjikatishe, baby twendefe, unjikatishe. Niziba vena bakuse ka, ah ah. Unjikatishe,
baby follow me.
Unjikatishe, ah. Unjikatishe
bakwanja tie
Niziba vena bakuseka tilipe mwana. Unjikatishe
follow me.
Unjikatishe baby twendefe. Unjikatishe
bakwanja tie
Niziba vena bakuseka. Unjikatishe
yana kipangila destiny. All over come any time that you waste for me. Unani sungila mutima wanga cause I know that you my baby. Baby ah baby. Jikatilile my baby for you. Baby ah baby. Jikatilile my baby for you.
Unjikatishe baby twendefe. Unjikatishe Niziba vena bakuseka tilipe mwana. Unjikatishe. Unjikatishe baby twendefe. Unjikatishe Niziba vena bakuseka. Unjikatishe. Unjikatishe unjikatishe Niziba vena bakuseka tilipe mwana. Unjikatishe. Unjikatishe baby twendefe. Unjikatishe Niziba vena bakuseka. Unjikatishe.
Exclusive from ckmusicpromos.com.